Yeah. Kwa ma hustler, ma fighter. This a tune for you, man. D-Die. Kuna chafia, kuna chafia. Niku bigana. Kuna chafia. Niku kazana. Kuna chafia. Niku bigana. Kuna chafia. Niku kazana.
Bigana, najua kweli system imechange. Kuna chafia. Nipe nikupe kopa ulipe, hakuna tafadhali, kila mtu na yake. Wangapi wanakosa, wangapi wameosa, woko kinenge jirani mabakshisha na mwaga. Alijipigania, we kuwa fighter, pigana na bowezo, kipato kikosa, bidii na jijenga. Hakuna nyota yako, kauja mwaga jasho, hakuna kumanuva, chini uja omoka.
Kuna chafia, niku pigana, kuna chafia, niku. Kuna chafia, niku pigana, kuna chafia, niku kazana.
Heli pepa chesi na mage sana jasho, lakia sana kesho, lewe kifika mwisho, sijali na chofanya, doli pate peni, malengo kutimia, neza sema ndona jali. Kauna kakitu mina we tutaendana, sitaku na chofanya, chako ni chako, chota kauna taka ndo upato na chotaka, mka chonde haso, fizini vitambi, jitumeka unaweza go deep, kabuweza na umata hii, halibora kashu kalimba, kawe ni asulo na mage jasho saim, jumia juwani, ulia kivulini.
Kuna chafia, niku. Kuna chafia, niku kazana,
hasla kamimi tutoko silale, mashimo ni mingi wona juo na chotaka penyenia pananjio kikoso sichoke, milango itafunguka kili smart alibisha, uskuma mkoko, haso ni haso, kodi kwa rodi, haso ni haso, na bis kwa kibanda, haso ni haso, sani studio, siki diyo haso, video we nyole nyole we kaso, na siyeka video we liyo kari ya kuga kata acha ndote kongoza takani kwa giza, lakini ipo siku tacheki mwangaza.
Kuna chafia, niku. Kuna chafia, niku kazana. Kuna chafia, niku kazana.